喂！
Imbere ni ya Yesu muri mamani Muri moko imbo kutenda, muri moko sinza Ah, Yesu, oh ya gabo bulamo Muri mamani, muri medembe, muri mamani, muri medembe, muri mamafuta Muri munesa nyinyo